Hey.
This trap produced
na na na, dili chene ne. Asam zemi de ya.
What them a talk? Extraordinary audits. At them say what them a talk? What them a talk? Elele na di money, she say my son he wake up, you must be going to school. Fumbili wake up, even a tika ni kama na weli mbika. In a real life, jiri just and it's your taker. Sa si yesu kulu, no matter what gwan. Wake up the one day, ya go shine. Sa si yesu kulu, physical futa. Kwile kubo, kweta tuta.
Usa si yesu kuru kamba, kufuna banja iwe. Ayay, asa kuna meze andalama aja, zijamba kanda iwe.
My child. Skulu usa siye no mata wakwani. Kongono tiye mboli yondi wako wae nela ujiye. Wae nela ujiye.
Skulu usa itengila zibana. Usa kamangile iwe banja. Usa tenge ketu ndinda alama. Banja makanda. Mukambo usa za kupas matenda wakanda kanda. Makolo budika na wetu matenda tupampasa. Ichonde uzikwile. Ichonde upilile. Utalila patogoro. Panja uta kala tuka poro iwe. Uta lila pato goro. Panja uta kala tuka poro iwe. Koza tuto goro. Koza tuto goro. Ukata niseto tumakoro. Usa si yesu kuru kamba kufuna banja iwe. Ayay. Asa kuna meze andalama aja. Zijamba kanda iwe.
My child. Skulu usa siye no mata wakwani. Kongono tiye mboli yondi wako wae nela ujiye. Wae nela ujiye.
Usa siye sikuru kamba kufuna banja iwe. Ayay. Asa kuna meze andalama aja. Zijamba kanda iwe.
My child. Skulu usa siye no mata wakwani. Kongono tiye mboli yondi wako wae nela ujiye. Wae nela ujiye.
Kolona ya buta yusu home ya dile ngati. End of the day, something you are learning. School is your matter. You wake up and you learn. School is your matter. School is your matter. So you so let your cow pesa no pata. Kala lidala watsa kolo lako.
MPM Records.